Omuzanyo matatu mulimu kwangala eitali lyamba eryazo busi Omuzanyo matatu mulimu kwangala eitali lyamba eryazo busi Lyefananyiriza kone kisambu oba tukiyita eshambe ekikutula amangu Lutiribize ntegete gabazanyi erintu eryo kwangala ne matatu tashagenda oh oh Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanyo mugenderera Matatu kusobe bukeka Yine boku agamba Tizamulemo kujamu Koza nyama tatu nechima mangamba Neba kukube kwangala Tukuyoza obitiyo Kati kufana kuwona tulinga balwanyi Uruaka basa kazi Nema tatu ya tulemi okureka Umuza nyama tatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Umuza nyama tatu mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Mulimwe kwangala Ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Omuzanyo matatu mulimu kwangala muzanya mugenderera Sanya matatu kwechanga tusanya ne kutala twavudde mu lwa kwangala owange kwangala lino nga linasobola bwe lyenfumbi akazanyo keyongedde kuwoma nasone kwangala lino enkyonoozanya bw'oba onoogenda anze munnange ntiddemu omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanya mugenderera muzanya mugenderera Masinga, Bosu Shaba Saba, Jadiri Kisa Kududuma. Ah, Mutawana Gwenyi Kulisu Kusanya, Terabon Nabasani, Apoya Montura, Musaja owns an integrity in the Bay, Musavasua, Empire Sindavira. Abari was a Yamata to Pacha to meet Demokawamba, to Babananga Kwangara, no, Musan Yamata to Murima Kwangara, Murima Kwangara, Murima Kwangara. Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala ndaba Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala mulimu kwangala dene Omuzanyo matatu mulimu kwangala mulimu kwangala muzanya mugenderera Seritara wanga, yabone computer, kulisi guya guya. Banange kwangala lino simanyi bulungi. Oba tukole tutya, nzina ubi obubi. Lintu lyange likyeri tasaasira bayiga, bwe lituuse mbakugu. Abo liba utabufa. Omuzanyo matatu mulimu kwangala, mulimu kwangala, mulimu kwangala. muzanyo matatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala mulimwe kwangala ndaba muzanyo matatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala mulimwe kwangala ddene muzanyo matatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala muzanyo mugenderera Banange kwangala lino litame utami sote lyali yadda yewele semrembe kati twayuyanga abali mbisiwo oba tuliyita eddungu eribunye enfo z'abajambula banakulyanga weke kawabaawo obuzu nga weke komera ate obirinamu obwagazi kekakabuuza gwe bw'oba onoogenda naye matatu ng'omuzannyo mulimu obuzibu muzannyo matatu mulimu ekwangala mulimu ekwangala mulimu ekwangala Muzanyo matatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala mulimwe kwangala ndaba Muzanyo matatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala mulimwe kwangala ddene Muzanyo matatu mulimwe kwangala mulimwe kwangala muzanyo mugenderera Tugusobe bukeka Kumanga panyini buksi Tebosa kunda Kanange kwangala likonda Naba buksi baunda Imunyeri ere so muzanyo Elisansira ya ndaba Toli akata Bukeweta ba muzanyo Tewaba kwe barabara Katongeza nyanga Sanyanga wikondi Ukeunda kangaro Ungaronga sanya Katumukuzanya matatu Tulinga bakate Tuzanya tuweka kanula Kowega ganuzi Wegenda nekila visobo no sanya Siku line kwangara Sena ubi omubi Kwanga ya gaya darobo chali sanyisa Sayo ugaro ugaro Olifo shimia Tupo muzanyo matatu kusobe bukeka Kubanga banyi tupoksi Tebosa kunda Banange kwangara likonda na haba puksi baunda Limu nyeri yele so muzanyo Toli sasira ya ndaba toli akata kwekewe taba muzanyo Otoe ruwa mwambala gana Kato mugeze nyaga za nyanga wikonde Mwe unda gambaru Kungaronga zanya Kati mkuzanya matatu tulinga bakate Tuzanya tuweka ganga Kowega ganuzi Wegenda nekila kusobo no zanya Siku line kangara Zena ubi omumi Waga yaga ya sebo vocha alisanyisa Sayo bugaru bukaru Olifo chinyumia Nyama tatu